Yeah, huh. Young master on the beat, huh. Mluya wabusia, Christoph Skiza. One time nipe beat mini roge na flow. Ndo min speech si lazima muni honge na do. I'm the shit nilisema na ntasema some more. Tell all the bitches I've been noticed sita answer my door. YM on the beat ya mindo baba yao. Nimevuka boda siko zile za around. Young niggas wana sema mindo kaka yao. Jones bado ligiso mi niko za matao. I'm on the beat, let me show you how I started. Started from the bottom, now we here, was insulted. God saved me from the boss, I was busted. But now I'm the king, I'm the prince, I'm consulted. Guys wake up, girl be faster, come a keeper. Always work hard, guys serious, come a preacher. Never give a damn, get busy than the teacher. Wa Kenya enda shuleka, rada come a meter. Na juo wingi wata die, ati niko down. Vaz zangu fake, na kumbe wana crown. Miezi mbili industry, lakini wana frown. Vaz zangu deadly, za wengine zina drown. Mindo baba yao, mtaani hadi industry. Game yangu iko juu, nimejipa legacy. Johnny Kompekali, labda ile yao jealousy. Marapa munisikize, mindo yule wao farasi. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Napotoka ni mbali, napoenda mbali zaidi. Kazi imani, imani na kazi bora shilinge. Kuteseka ndoke CBD. Wangu wakili nilipo sasa ni Mungu na si zangu akili. So life story moja, wefika mwenza kongoja. Rangi kamwe si hoja, wetu jasonge pamoja. Haijalishi napotoka wale lugu na yobonga. Jalali mbele imani mwangaza tutasonga. YM back home, kila time ni mapati. Nikirudi hometown ni lazima mini Blakey. Mluya wabusia sija change hata jina. Mini boy swag down sija weka hata dready. Lakini mi urain kama yule wao tegi. Busia na chafua Nairobi chekiteli. Mini yule mbaya hadi teomi sifeli. YM on the beat na kwa mic mini meli. Cheki vile mi uflow fast kama chizi. Nikiroll na mabete utadhani niko busy. Sinanga biz mi utrain ya nitizi. Na kudose kila time ukincheki niko dizzy. Acha ni madevaz juna cheki sina kora. Susa ni garama yani ngumu kama molest. Cheki neza nita mimi dollars. Ni Mluya wabusia mi urapadi bonus. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marain tu.